abasangwa butaka bo mu Rwanda bo vy'umwihariko basaba leta kwemerera guhimbaza uno munsi nk'abagenzi babo mu bindi bihugu kuko none uyo munsi mu Rwanda udahimbazwa asumtaka bo yimgenzi wacu ari Kigali mu Rwanda abitugire kumuriri
kuri inshuro bamwe mu bahagarariye amashyira hamwe basangwa butaka bahamya ko bataremererwa kuwizihiza mu Rwanda Bwanire Defense niyo mugabo usanzwe akuriye umuryango w'abatwa mu Rwanda agaragaza ko icyorezo cya COVID-19 cyakomye mu nkokora ibikorwa bike bajyaga bakora muri uyu munsi bityo agasaba leta kubaha uburenganzira busesuye bwo kwizihiza uyu munsi
uburenganzira bw'abasanga butaka buracyafite imbogamizi kuko ntabwo turabugeraho nta nubwo turabuhabwa abasanga butaka batari bitabwaho ku buryo bw'umwihariko kuko ni umuryango ufite ibibazo ku rwego rw'ubukungu ku rwego rw'imibereho hari ka nyinshi zo kubahohotera abagiye bamburwa ubutaka bagiye bakubitwa bamwe bakicwa ntabwo babona ubutabera ijambo basanga ubutaka ni ikinyarwanda niba basogokuruza baravuye mu mashyamba ubwo ngubu hakaba hariho ibintu byo kurengera ibidukikije ingagi zikaba zinyuza amafaranga ntabwo twanze kubana n'ibidukikije n'ubundi twabanye nabyo igihe kinini iyo ubona umuntu ajya guproteja ibidukikije akibagirwa emetrime ubuzima bw'umuntu ubona ari ikibazo nubwo bikomeza no kubitera impungenge ahubwo nk'impamvu tukomeje gusaba leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yakoze byinshi bishoboka ntabwo twumva ko iki kibazo cy'abatwara cy'abasanga butaka leta mu bushobozi bwayo ntigire icyo ikora kuri iki kibazo cy'abatwara cy'abasanga butaka bo mu Rwanda
Leta y'u Rwanda ivuga ko mu Rwanda hari abanyarwanda gusa ikibazo cy'amoko cyarangiye umuyobozi wa komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge Fidele Ndayisaba agaragaza ko abagishakisha izi mvugo zisa n'izivangura abantu rimwe na rimwe biba bigamije gushakira indonke z'iyi miryango
hari imiryango ibaho mpuzamahanga ku isi hirya no hino igenda iharanira ibyo bita ngo uburenganzira bw'abasanga butaka kugira ngo amashyirahamwe amwe n'amwe imiryango imwe n'imwe ibone ibyivuga ibone uko ishakisha amafaranga usanga nagarukira mu ntoki z'abantu bamwe bari muri iyo miryango bakora muri iyo miryango bitagera kuri babandi bitwa yuko aribo bavugirwa icyo u Rwanda bishyize imbere nuko nta munyarwanda ukwiriye guhera mu mibereho mibi niho ubona hari abenshi bagiye bafashwa kubona amacumbi yemwe harimo n'ibyo babonaga bigayitse bakakubwira ngo ubwo abamateka agaragaza ko basigaye inyuma mu Rwanda ngo bavanywe ngo mu buzima bamenyereye ngo bwo kubaho mu mashyamba nkaho koko umuntu ashobora guheshwa agaciro no kugubwa neza kuko yabaye mu mashyamba ibyo rero nibyo usanga bizamo no gushuka abavandimwe bacu b'abanyarwanda bari muri icyo cyiciro ugasanga hari abashatse kubagira ingwate ibyo ni ibintu bikuriye kurwanywa
leta ikunze kugaragaza ko ifasha abatishoboye ntawe irobanuye ariko abamateka agaragaza ko basigaye inyuma bo bakomeje gusaba igihugu kubashyiriraho umwihariko
ariko ugiye kuri izi gahunda usanga twebwe tuburira muri bya bice bindi twebwe ntitwitabweho nk'abantu bagize ikibazo dukurikije uko amateka yabayeho muri uru Rwanda n'uburyo bw'imibereho yacu ntabwo natinya kubivuga rwose hari byagiye bigera ku bavandimwe bacu hari nk'ababonye amazu ari nk'ababonye ariko kwibaza guha umuntu inka atagira isambu guha umuntu inka utarabanje kumwigisha korora ese kumuha inzu ni byiza yenda umurinze kunyagirwa none se ko abanyarwanda bajya bacumbwa n'umukinyarwanda ngo inzu nicyo iririyemo yanze ukabona nta kintu umuhayemo aho se uri imwe azashonza yagurisha urugi ugatangira kuvuga ngo abo bantu imyumvire mudufatira imyanzuro tudahari ni nayo mpamvu n'iterambere ryacu rikiri kure ntimumenye ibibazo byacu kuko ntabwo tuba twabeganiriyeho ngo tubabwire n'umuti ugomba gufatwa kugira ngo bikemuke
ku munsi nk'uyu bamwe mu bahagarariye abamateka avuga ko basigajwe inyuma basaba leta kutabima uburenganzira bw'uko bavutse uyu ni niwe mugabo w'ishyirahamwe ryabo
umunsi wacu ni umunsi mpuzamahanga w'abasanga butaka tuzakomeza kwizihiza kandi tuzakomeza kwegera leta yacu kugira ngo igihe nikigera ubundi twebwe tugira ibyiringiro abantu bari mu mashyamba ntabwo tujye dutakaza ibyiringiro igihe nikigera tukabona ko bikwiye twizeye yuko izazaho uburenganzira kandi n'izina zikemerwa
umunsi mpuzamahanga w'abasanga butaka washyizweho n'umuryango w'abibumbye mu mwaka w'2007 ni nyuma y'aho umuryango w'abibumbye wari watangiye ubukangurambaga bwo gushishikariza leta z'ibihugu bitandukanye ku isi kurushaho gushyiraho ingamba zo guteza imbere ubuzima bw'aba bantu kugeza umuryango w'abibumbye uvuga ko ubarura abasangwa butaka barenga 370,000,000 ku isi mu Rwanda ho ibarura nk'iri ntarigeze rikorwa ariko imiryango ibarengera igaragaza ko abatwa cyangwa abasangwa butaka babarirwa mu 35,000 mu gihugu hose asumta kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali